Vaay vel rem roy fi mater way ha ku dumay urur ka ween gobol ka baan ee markoo ra dhamaan may raay may salaamay umada Soomaaliyeed ee gaar ahaan way ba salaamay dadka koofur galbeed ee barnaamijka uu ku noo may raay hata ninka oo Soomaali raay u sii oo raaysiga may raay hata uu ka jarna way ku madayahay ee dhawaatadu ku jirta baahida barka may raay magaalada bay dhawaata ka saaidi iyada oo umutiimeer raayus deegaanadan deganayti ay geeka dhibaato badan ku dareerta wada saarayeen baawur meel raay wada rafaasiyeen hoola abaartiyo iyo meel raayus dhibkii meel raay dadeedkii hoola iska darsameen iyo meel raayus may bajeelna inuu ku hadalna oo qaab haan walay ku qabdo ee daraa way soo binay meel raayus ini meray dadkii barakacay nasuubin 400 meel raayso goos iyo walseen iyadoo maamulka koofur galbeed gobol degma iyo sida wasiire iyo meel raayso ee kusmaan madaxweynaha ee hor dareeraya iyo ciidamada amniga iyo ciidamada meel raayso koofur galbeed ee dadka meel raay deegaankan degan oo walaalo aan ee dadka haqaxin walaalo jeeyeen ee dhawaati jirta meel raayus ilaahi subaana qadirka dadku biikor may eed ii eed meel raayus may buwaan otsadaane ini lis garab surum dadkin meel raayus lambole halakoro halka dollar kiilada bariiske kiilada sokorte ini lis ka daro meel raay ganacsi aan asiin meel raayus dadkin u daganta kan nafti saxaafado ka jaro ganacsi ahayn may buwaan walaalawaan oon ini oon dhamaayo meel raayus geek waliyo haysan line oo dhabaatada meel raay geekaysto xoolay la kabsaday ee la gadaayeen lahayn xoolay la goorisaw la ama online anti dadka ba meel raay usay hadkan deerin xoolay baab een oo wadankii meel raay usay ee un way ba lahaynay aadi lahayni hatta halsan hadii dukaan abaar ku dhido xoolo la qaran ka amee dadkana bakaaro amee dhabaatada barakacay maamul la aanti meel raay noqotay beero isan sandalka abuuray looska la abuuray dhabaatadii meel raay dadkii intii la dhaafay hooleyna meel raay usay iyo geysii geek meel raay usay hoob sanadka abaar dhid meel kana sadaw male bakaar ee misgeed la kashabada ay miska toobsan jirto aamane ar jarno ngi kor dhaqankaan u hay ee may bahaytay meel raay hoolagan qaranka meel raay beero ka heriya aamayn aato meel raay wadankii dhabaato toono uu taabanay tankaan meel raay fasalkii ilaahay meel raay sanadkan yaraayeen in qorsati dadkii keed male malle meel raayse bakar miskil ki jarta malle hoor meel raayse basdana bul iyo qaran aan meel malle ee dhabaatadaas meel raay way ba fadaane hadii uu nana ee reer koofur galbeed maamul iyo ganacsi iyo shacabsho inuu gacmoos qabsan oo dadkii qaabkii link gargaar lahayd uu weydiino ee yeedo oo sanadka samadii oo qaabkan dhig baawr oo wal irin kro raawan lam hor ee la sheene wal wade xamara la jeeye ee meelo la kareeye meel raashaal ka fadhiisade xaydoo leh qaylisade way ba lilaa warka xadal ee dhaatada ku haystay lilay markii aru ana way ku kooyay bay dhow ana way ku kooyay xudur ana way ku kooyay qas dheer ana way ku kooyay diin sorry golf gadud xana leey xaasa wal ka siiyay madirka seen wal ku qaaday haddii ilaahay subaan qadirka oo tirsiga go soo haye naftan ilaahay subaan qadirka haye ilaahay weynaa ma raay dadkana deega koro way ku odsadaan dadkii naftii oo baraka aga ee war dalkiin iyo dadkiin aan dhaafteen ay dadkii dalkiin aan dhaafteen masaakiin ma toona meel raay isee waa walaan toona taa soo la soo hadii ma raay hata boqol qof inta ma raay isee may buu iska ruusadaan war dhabaatoon barakaana ganacsi aanu atiin dawladda aanu atiin wal hal nasiyoy dhamaado hayna bihayni wadi hadii la meel raay isee wal tufuq tufuq baati ma raay mandaraan guurtay haddii walaal iska daranta saka falan laakiin annay ma raay ka garaabada sanad kasta oo garaashi leey xamar haddii asata garaashi leey dadkan wadankan ku baxo garaashi leey way leeyin ma raay usay dad leey ma dad aan tirsan ee qasib may ba ma raay usay ana layaab ku dhidi in gabar ma raay usay oo 97 unug ma raay usay qabto ulaadi la qoray badi idaama fiirayti hor ilma ay daab guri ka bixin leey ulaada la qoreb ulaada kam jo wal ka gaade habarti mere kam ka iste raashin ka gaadas joon haano walban hayna la siye aad heer deemiyan bati ulaadina la qoreb ulaadwaan hobo aanar qasadeediyo meel raayse abar meel raayse oo kuugu hayti madan bani ayso ku runtii diyaar ku saarna in iyaga la ku reebdi oo kaamki beesal ka gaado hob dadkii ka fiiriyasa gabadha korta la reebdi la reebdi oo la adin leeyay wari ah ma dhigi karto hoyda maqan iyo abaha maqan ma dhigi karto hoyna malin abana malin warkii maashi la leeyay oo dhabaataas meel ka ulaad la korta sadaw xabarti hartaa imanka uu ku sabanaya nolol xumuutaas andi ulaad yar tahay imanka jaran dad tar saahiraatan oo hanay gaado hatan waay meel raayse lanka falaamo taas nolol umu umtiin aamina ilaahi subaan qadirkeesan abuur aamina oo riskaga hay oo wax kasto soo bilaayti meel raayse oo xisaabinin hal aamino dadka hal aamino oo kala aamino baraka ay dhabaatada meel raay wadanku ku yaal meel kasta ku jirta laakiin may lan hargeysa way ku dhamaadaa lan qoy hargeysa qoy ardana xamar roog maarna lan hargeysa qoy maarna meel raayse roog koofartan roog maarna miskeenin baasay ibtaan arnay dadka soo gaxay oo ilaahay nu lug laay meel lug isku ka keenan isku dhujineen war wala saqiibsane haana dabka saarlan isla aanay maray maamuhaan sirorne meel oo qoyan isla waydine hayadoo xamar lay ma qasaa meel kasto maamul wanaagsan u jirta amaan sheefayli waashana amaan kan maray soo ma dafacne iska tuugsane wala ilaahay nasiyon aamaan ay sidii maray erin baawar la karo la mar la seen ka gaanay horta saal laa shacabki maray soo barka ahay maamulka ee koofur galbeed askarta oo maraas oo walaalawaan ah oo dalkan dafacaasu oo surun maray may bankan ma hanagaanayo dhabaatada geek wadanka taal beeslaanti oo maraas surunyi dhafartii oo dhafaraaya dhaawac oo maraas ka dul qaadaan dhimashada oo maray agoonti oo maraas surunyi aragayno tan hor surun loon ciidanka maadaa esiin way risin ku faday dadkan gurguraw inni qantara wala shaqda waranta jeedis ma ku horay ma xamar beere jartay ma xamar ma ka kare dadka warkin koyna war walay waxu tilay mid ha dad ka aami inuu nasan dafaan ay seen hada dadka ee meel raayis ee way ba meel raayis ee markasta baba kana nagay odiyaasha digil imar afla isin inuu ahamoos ku hadalaan inuu isma raay ka amanka seetan dadka barakay isin meel raay inuu dadka suulan atiin inuu soosin ilaado hadalaan enis weertan kaaman barato qodalan dadkii dhibaataysan hadalan meel kasoo san ardaanba way waa lamba may raayso may baan hadalay mas'uuliyad san hadalay mas'uuliyad ku mid tahay mara umuntu isin mas'uul ku ah ilaa isbaan qadira mas'uul ku ah umuntu isin hor dareer shee way la faray isin inni may raayso an qayliyo odayalka siin san laha of kast oo may raayso koofur galbeed la kasto may raayso dhibaato inuu nis gurmadna inuu nis gargaarna inni may raayso hatta mer raayse deeq bi may balijeeh kam oo kaam kumade ye bilijeey waxa dhamaaday lanki jeeynan mahnagaan ilaahay subaan qadirkee mahaddis kule lanki jeeynan mahnagaan intii sheen korto ka deeton mahnagaan ee may ba lana lanki fuustu hal korjee ilaahay nanka shafaa'e onon hoob nisan xariis ilaahay nanka naxariise waysan lana ee gacmoos qabsane dadkan qaxaayo mer raayse halku warhayay ee duubane hayado halan qayliyo hayado magaalada degan wiilasho buu numay raayso een madiyona wadankan hata hiraabta ma ilaay beero kara dabliyad baan in koojert beero ma di karaa oo gooyo dooto miskinnay igi jar mail raayse hayado wadan garoobi een hadii dhabaatada umuntu ma raay ku dangadaana dadka masuulinta aqoon hanade wadankan dhaladay isina soo fadeen xisaabtanta in dalkii hadalaha isina soo fadeen meel kasto wadame kumade hayado roog waan ka saraasay la diibahay daawil diibahay ay meelna meel raayse haad kasto qoyte meelaynaas in jeew la hoosas in jeewn shaqsa qabay la hoosada qaab daradaas meel raay meel fadaan inuu ku bedelo ay dadku meel raayse ee mutaalinte oo haydo horo war dalka ay dadka adeen day dalka ay dadka day shaqso sidi hadii mutan meel raayse wala siyo meel raayse in wala qabado leen qayli iyo qoro ay may buu kan ganacsiga hoola gabo hadii uu ummadtiis aan horboon aniganna ay waxu gaaday hadii dadka aan qax hadii ummadtan aan qaxdo ma walaal adlay aamas ay ko gaaday silka amlaay in la sadax galo ee DA-da may raay mar kasta basin kana naga daliyo dadiyo dalkin dadkin ugaado dangoone danguyo dhaanta ilaahay subhana qadirka may baasu ku sugaana may raayisan xariis ilaahay subhana qadirka tanobi ilaahay oo ku may raayis noobad badi koona jidkan ka dilay askar waa la leeyay mar aan kale liin dilay مراي كو باهد لهايت دكي كان مراي حال شي مقياس قاموس قبسنين قضياش ايو دليرد ايو ايدنك ايو قبده اي معملو سكرنان ودنك على ونك الى لنين مراي امتن بتباينين نحتين بتباسنين وانا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم انا في دي سيدا وكلون كان ورسان مايك بلاوي مغاقي اذن علي اذن aan mar walba linka sa ku leegidinkin gidnaa marka marka hore radio wasan sida oo aanan radio sharaf talee oo unatan tan ku qadra in idii aan ka mahadnaan wali fadaane wax fadan nafaday arrimoogan oo alaaro oo gobolkaan ama degmada hasaamay guud ahaan koonfur galbeed dalka Soomaali dhanba ku jirta laakiin gaar ahaan air state oo koonfur galbeed iyo ku hadlaana maamul ahaan wali fadaanahay maalmoon koray muddooyinkan wali jirtay in yoonay magaalada dibadda kala duwan wali haku zaaidayay dab oo xoolaha ku dhamaadeen tuulooyinka oo degmooyinka ku shalkooyeen iyo jareen oo dhabaato kala duwan ku shalkooyeen marka dadkaasi oo maalmoobay dhawayti heer maamul goboleed iyo heer gobol degmo ba deeq ka geysiin magaalada meel aan dhow marka wali fadaanaha dadka oo ka shal tabaleysan oo ka shal jaran magaalada nawaahid ee iskaamooyinka hatta ka shal zaaideen iyo wali ahmoodon ku kala nafadaan dadkaasi wali imbaahniina biyo imbaahniin baad imbaahniin way imbaahniina biyo wi madiyo liin shaba nafti oo ma unti alaabti oo yoomay buu biyo ka shabada fadaan fuusta magabaan derbal magabaan wali qabaan male marka wali imbaahna in iyo helaan idi ma unjeey kortijeet idi bjeey kortijeet idi wala amawjeet marka aanuun ka maamulahan maamul goboleedkii oo gobol degna oo skiin oo guud ahaan ba maamulka wali fadaanahay in yoonay unun walaay gaan ay ku jeesto korna ku jeesana wali fadaanahay ganacsatada dalka ka nool oo yahaninta madaxda oo heer maamul goboleed iyo heer federaalba wali fadaanahay in yoonay dabaatadan hanuun kale oo ku jirta ee koonfur galbeed iyo hafiiriyan gaar ahaan hadda magaaladan baydhow oo nuugna dabaatooyin kale duwan ku jirta marka wali fadaanaha waan oo ku faa'iideysaa fursadan magaaladan shalay geerka meela biidhaamin meel biilidii ay jirtay meeliyahay tii walbooydo ilam iyo afar walantaraum ee wali fadaane iniyonay idiye shalay geeka bios jeetina geenka mahadnagaana idi kale barjeey doontaan maylanayaan ilaahay abaal koosiyelana wali fadaana inii barjeeyaan meel ii bardan bug geeka leen haana antiyona ilaahay idadka rabtan in ku tago wali fadaana inii bi iyo bad idiye isku helgaan korto isku helgaanta anta safadaana maamulkan la hakiir markaasina nasdu ogaada anta shalay qabti geekina imbaahanta meelan hata qabta meeli blaayn baan tasliin era anta safadaana